Yo, 5-8.
You think you know me?
Yo, 5-8. Listen, yo. Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean. Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean. Yo. Yo, listen, yo. Waponde hang na team, waponde hang na team. Gang yo kwa gana skills, that's why my gun hook wanna drill. Nike mi kwana drip, cognacs mi kwana sip. I mi kwana kill, hitman mi kwana hit. Agent 47 tadhani nimekoga chip. I he gang ni safi, gang ni safi, gang he gang ni clean. He shash ni safi, he shash ni fatty, aye, kuna maslim. Na kauko active, man on top of a team. He gang ni safi, gang ni safi, gang he gang ni clean. He shash ni fatty, he shash ni safi, aye, kuna maslim. Na kauko active, man on top of a team. Na kauko active, man on top of a team. Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean. Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean.
Sikia mreshoko na mtoji ya fame ka MJ. Yopi yo kitu nipige, deo kitoko ni ndogo, hatu kyo ndani, hezi jo kuko inje. Mimba zenga tadim, radi zote za ganji, muku wa inde, mstead toka kwa ikichwa ni mbaya, nezda ni muku wa sike. Hi trip ni clean, hi gang ni clean, hi gang ni wasafi sana. Sima chiza mina daima bramba, mule ta smoke na beef na nakada. Tano nane sisu wa umo, lakini tunazoza sana. Shope ya warning, niseme tikikamu, amuku kanywa. Other side ya mini trap na OTJ, showman my local scammer. Kila mali fake test inafanya promoter na baki ya mewe kalawama. Mwisho ni kifarwa mataras, meze na pambwa na ukairadama yela. Waneza kufoka.
Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean. Waponda you hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff was seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean, za Billie Jean, za Billie Jean.
5-8. Let's drop a bow. MRIGHT. Brooklyn Boys Gang.
Thank you.